kutandike na okunonereze wao kuidianga kolewa kulikulaganga atembera yabana abasomya wali kujanga kumasomero yiyeri kuongera okuba tena ngetabuka oluvayimuru okuba nti abazaire balikulemerwa ngo okuwa abana banekyo kulyango okusoma okwekyemisana kwankawa eranga bajja okwira mu bina byaibolwegro abati bakategeera okusinziira tera kwatwala ebyensoma mu district yebusia omukulu wa nyama Anthony bino nini abyogera bwabaire eranga alikwongera okulingirira n'okwetegereza enkola ey'abasomesa n'abaana engeri gye baliikolangamu wano wasinziire yasaba abazaire nti ensonga eno mugiteekwine amaani okufaayo nga mufunira abaana bayimu ekyokulya
singa ekyo sitaba olimu nomulwokuba ojja ku ssomero liriho abaana elifu ndala nenyakidatu naye ojja omuteba headmaster akuboolera ati abaana ekumi niabaluhulya so abazadde ndahamusitegeere ngwe omwana na onga ku ssomero n'ataaliire emmere esayansi yeekesa okwonyeresamu bya sayansi kwekesa mbwe omwana oyo yaakama okutegeera saa mukaaga so okusoma kwengoloobe kula kwosi omusomesa aba yelomyalomyasa omwana yebayuma syadiisa syatamubona bwe mukukesa kukoti lusinyalihana muyiye n'amaani mubone ngu abaana beefe balya ku masomero wosiwosi w'abasomero.